subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax ismiina bisha agoost waa labo sanadka laba kun iyo koob labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com sida saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah shirka dhallinyarada ee siyaasadda qaranka soomaaliya oo ka furmay magaalada baydhabo.
Wadatashigu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. Qaybta ugu horeysa oo ah inaan fiirino siyaasaddii hore ee dhallinyarada soomaaliyeed 2017-kii la qoray oo ku eg sanadkan 2020-ka oo aan eegno bal siyaasaddii hore ma hirgashay mise ma hirgelin, sidoo kale caqabadihii ka hor yimid ee ay u dhaqangeliweysa maxay ahaayeen, inaan horta taas isla fiirino.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan dalka Kenya oo aad looga dareemayo diyaargarowga doorashooyinka sanadka soo socda la filayo inay ka qabsoomaan iyo doorka Soomaalida ay ku leedahay. Dowladda Masarna waxay sheegtay in ciidamadeeda ay dileen in ka badan 80 qof oo ka tirsanaa maleeshiyaadka xagjiriin ah oo ku sugnaa deegaanka Sinai. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin hayo mar kale anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Mareykanka iyo Britain ayaa xadii ku eedeeyay Iran weerar diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen markab kuwa saliidda qaada ah oo lagu dilay laba ruux oo ka mid ahaa shaqaalihii saarnaa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay kalsooni ku qabaan in Iran ay weerarka qaaday isagoo ku eedeeyay Tehran si kordhinta diyuuradaha drone ee ay ku daabulayso gobolka oo dhan. Markabka ayaa u diiwaan gashan shirkadda Zodiac Maritime ee fadhigeedu yahay magaalada London, taasoo milkiyadeeda uu leeyahay bilyaneerka u dhashay Israel Eyal Ofer. Blinken ayaa sidoo kale bayaankiisa ku sheegay in weerarkaasi uu halis ku yahay xorriyadda isaga kala gooshida maraakiibta iyo ganacsiga caalamiga ee marinbiyoodka muhiimka ah iyo nolosha dadka la socda. Wuxuu carabka ku dhuftay in Mareykanka uu xulufadiisa iyo dowladaha bariga dhexe kala tashanayo jawaabta ku habboon arrinkaasi oo dhowaan soo bixi doonta. Sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Dominic Raab ayaa isagana sheegay inay aaminsan yihiin in weerarka uu ahaa mid si ulakaca loogu bartilmaameedsaday markabka iyo xadgudub cad oo Iran ay ku samaysay sharciga caalamiga ee badaha. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Siyaad Qatibzade ayaa sheegay in eedaha loo jeediyay Iran ay yihiin kuwo aan sal iyo raad la raaca lahayn. 8 ka tirsan askarta ama ciidamada Masar ayaa lagu dilay howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada oo militariga dalkaasi ay ka fuliyeen waqooyiga Sinai. Bayaan ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in dagaalka uu ka dhacay waqooyiga Sinai, halkaas oo xagjiriinta daacadda u ah kooxda Daacish ay ka howlgalaan, iyadoo aysan caddayn in dhammaan askarta halkaasi lagu dilay ama meelo kale. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in 98 takfiiriyiin xagjir ah lagu dilay intii uu socday dagaalka dhexmaray ciidamada Masar iyo maleeshiyada kooxda Daacish. Militariga ayaa intaasi ku daray in howlgalka ay ku soo qabteen noocyo kala duwan oo hubka rasaas, islamarkaana ay ku burburiyeen boqolaal waxyaabaha qarxa ah, gaadiidka gaashaaman, iyo 13 dhuumood oo wadooyinka dhulka hoostiisa mara ah, kuwaas oo kooxda ay u adeegsan jireen inay ku galaan waqooyiga gobolka Sinai oo xuduud la leh marinka Gaza iyo Israa'il. Weerarada ay geystaan mintidiinta Islaamiga ayaa ku soo bilowday dalkaasi inay ku baahaan markii militariga ay sanadkii 2013-kii xukunka ka tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Mursi. Dhageystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waa naga intaa. halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal baydhaba magaalada baydhabe ee xarunta gobolka bay waxaa ka furmay shirka wadatashiga siyaasadda qaranka soomaaliya ee ku wajahan dhallinyarada wariyaha v o eda ee magaalada baydhaba mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray
shirka wadatashiga siyaasadda qaranka dhallinyarada oo ka furmay magaalada baydhabo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo dhallinyaro ka kala yimid saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya waxaa diiradda lagu saaray oo looga hadlay shirka siyaasaddii hore ee la qoray sannadii 2017 waxyaabihii u qabsoomay iyo sannadkan 2021 caqabadaha jira ee ku gidaaman dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha dhallinyarada gobolka bay aadan shaakir oo ka mid a dhallinyarada ka hadlay shirka ayaa sheegay kulanka inay ugu hadli doonaan doorka dhallinyarada iyo sidii loo jihayn lahaa siyaasadda dhallinyarada maadaama bulshada inta badan ay dhallinyaro yihiin
marka haddana insha allah geeka kulankan wali ku rajeyana haddii ilaahay erra ini mail erhayus walfayle la ka dara doono wal oo aragta ina laku dhimo doono mail erhayus saasna kulankan inka dhamaada doono rajeyana hob ilaahay erra intihaa abaabuli inku horeyt wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaro oo intaha deersiidanayoona anka mahadnagaana mailer hayus insha allah walay rajeyane ini mailer hayus una input fayl ka darsana walawal qaran markii in wala imbahanta fikir fara badan dhallinyaradan inta fadhiid walay metelahayana ma ee keliya gobol bay ma ee koonfur galbeed dhan la metelahay dhallinyarada hadda inta fadhiida koonfur galbeed dhan dhallinyaradii walay dhibaatee qabaan walay aqabadee qabaan walay oo mailer hayus dastuurkan ama siyaasaddan hadda la qorahayo hoobsalaka ansaxi dadkata inta fadhiyo iyo mas-uuliyadiya qaado doonaan
amaal maxamed oo ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qaybgalayaasha shirka ugu warbixisay ujeedada shirka wadatashiga siyaasadda qaran
koonfur galbeedna ay kamid tahay isteedyadaan uga baahannahay input fiican inay ku yeeshaan wadatashiga wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood qaybta ugu horeyso ah inaan fiirino siyaasaddii hore ee dhallinyarada soomaaliyeed 2017 la qoray oo ku eeg sanadkan 2020 oo aan eegno bal siyaasaddii hore ma hirgashay mise ma hirgelin sidoo kale caqabadihii ka hor yimid ee u dhaqangeliweysa maxay ahaayeen inaan horta taas isla fiirino kadibna aan dhahno maxaa xal u ah caqabadahaasi oo ka mid ahaa in siyaasaddii hore aysan lahayn action plan ama qaab loo dhaqangeliyo may lahayn waxaay ka mid ahayd sababaha ay u hirgelibaysay marka inaan asbaabahaas isla fiirino kadibna xal u raadino sidoo kale inaan fiirino siyaasadda qaran ee la rabo in la qoro 2020 ilaa 2026 soconaysa 4 sano soo socota dhallinyarada koonfur galbeed maxay rabaan inay siyaasadaasi ku arkaan input noocee ayay ku yeelan karaan tii hore waxbaa ku qornaa mataasan sii wadnaa mise waxyaabo ka duwan baa jira ilen mar walba isbedelaa dhaca waxaa laga yaabaa 4 sano hore caqabada jira inay hadda jirin ama caqabado cusub ay yimaadeen ama kuwii hore xal loo helay
wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim aadan najax ayaa isna sheegay shirkan dhallinyarada inay ugu hadlayaan mustaqbalkooda
war waddanka ma badbaadsan karnaa marka ugu horeysa hadday haa tahay amni darada iyo waxa qabyaaladan iyo qurunkan oo wareegayo dalkeena iyo deegaankeena xasilooni darada u keena waa inaan maya dhahna horta waddan dhallinyaradiisa iyo dowladdiisaba maalin ilaahay keena international community hortaagan ma horumaraa waxaan rabnaa marka inaan helno siyaasad annaga gudaheen aan islaabdhaqi karno amnigeena aan ka shaqayn karno horumarkeena aan ka shaqayn karno deegaanadeeni iyo dowladdeenaba si isku mid ah isku duubni leh aan u wada shaqayn karno wasaaraddan dhallinyaradii ciyaaraha waxay idin ballan qaadaysaa baahidiina iyo rabitaankiina inay meel walba gaarsiiso muddada aniga aan halkan joogo haddii aan la idmo sidaasa la mid ah waxaan rabnaa intaad fariisataan aada isweydiisaan waddankan khaasatan soomaaliya gaar ahaan meesha aad ka leedihiin oo koonfur galbeed xilligan hadda la joogo oo doorashadana lagu jiro isaga qabsiga soomaaliyeedan uu badan yahay amni daran awal horeba ay aagagan ay ka jirtay kooxaha nabadiidka ay meelaha wareegayeen kaalintiin inaad ka qaadatay
sidoo kale shirka wada tashiga siyaasadda qaran ee dhalinyarada ay dawladda federaalka ku qabatay qaar ka mid ah magaalooyinka maamul goboleedyada dalka. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dalka Kenya ayaa waxaa si aad looga dareemayaa diyaar garowga siyaasadeed ee doorashooyinka soo socda oo la filayo in dalkaasi ay ka qabsoomaan sanadka soo socda ee 2022. Wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin uu doorka Soomaalida ay kaga jirto loolanka siyaasadeed ee dalkaasi ku eegaya noo soo diray.
Diyaar garow ku saabsan hannaanka doorashooyinka 2022 ee waddanka Kenya ayaa ka soconaya meelo kala duwan, iyadoo xisbiga talada haya Jubilee taageerayaashiisa qayb ka mid ah uu ka mid yahay haweenka ku xigeenka waddanka Kenya William Ruto ay iyaguna olole gaar ah wadaan sidii markaasi ay ugu guuleysan lahaayeen tartankaasi. Ra'iis wasaare hore ee waddanka Kenya oo ah hoggaamiyihii mucaaradka ee xisbiga ODM Raila Odinga ayaa isaguna wada rajo markaasi ku saabsan qaabka ay u midoobi karaan qaybaha Jubilee ee ODM. Hase yeeshee siyaasiga laga soo doortay deegaanka Kamakunji ee xaafadda Islii ay ka mid tahay Yuusuf Xasan Cabdi ayaa waxa uu la hadlay maanta dadweyne fara badan oo isugu soo baxay magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, waxaanu faahfaahin ka siiyey barnaamijka siyaasadeed ee dalka. Xildhibaanku waxa uu sheegay in xaafadda Islii ay noqotay mid ka mid ah meelaha ugu badan ee horumarka uu ka jiro, gaar ahaan marka la eego wadooyinka, suuqyada iyo goobaha adeegyada oo aad u kordhay muddadii uu xilka hayay. Waxaanu sheegay in ay dadku ka shaqeeyaan sidii ay u sii ballaarin lahaayeen dareenkooda la xiriira in ay soo saaraan fikrado cusub iyo qaab cusub oo ay ku sii horumari karaan deegaankooda, isla markaana ay ula qabsan karaan dadka Kenya horumarkiisa uu ku tilmaamay inay kaalin weyn kaga jiraan. Waxa kale oo Yuusuf Xasan uu sheegay in muddooyinka dambe arrimaha dhinaca ammaanka iyo arrimaha dhinaca ku saabsan adeegyada aad loo kordhiyay, isagoo ugu baaqay dadka halkaasi isugu yimid in ay xoojiyaan wada shaqaynta maamulka iyo iyaga dhexdooda, isla markaana guddiyada iyo adeegyada ay leeyihiin ay noqdaan kuwa mar walba isku xiran, maadaama aanay Soomaalidu sina u kala maarmayn oo midnimada iyo wadajirku ay yihiin awoodda kaliya ee sharaftooda iyo karaamadooda ay kor ugu soo qaadi karaan. Yuusuf Xasan Cabdi, xildhibaanka Kamakunji, maruu ka hadlayay arrimaha ku saabsan inuu isagu musharax yahay oo uu tartamayo iyo in kale, ayaa waxa uu yidhi mira gunti ku jira kuwa geed saaran looma daasho. Siyaas daraaddeed waxaan ahayn dad hawlo badan soo qabtay, waxay hubaan haya, isla markaana uu xaqiijiyay inuu tartamayo, doonayana in uu wax badan ka bedelo waxyaabihii horey uu soo qabtay uu sii horumariyo. Wuxuuse sheegay in sida Axmed Xaashi oo ka mid ah xildhibaan isagu u tartamaya deegaanka Langata ee magaalada Nairobi qaybo ka mid ah, sidaasi oo kale ay isfiriyaan oo xildhibaanadu qaybo kala duwan oo magaalada Nairobi ay u tartamaan si markaasi ay ku helaan xildhibaano fara badan oo iyaga u adeega, isla markaana dalka iyo horumarkiisa kala shaqeeya, taasi oo keeni karta in ay tartan la galaan bulshooyinka kale, isla markaana ay yeeshaan matalaab siyaasadeed oo muhiim ah oo wax weyn ka qabata qorshaha iyo mustaqbalka ay dadka Soomaalidu ay leeyihiin, oo ilaa iyo haatan u sheegay in ay door lixaad leh ku leeyihiin waddanka. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Markana Masar. Wararka ka imaanaya dalka Masar ayaa sheegaya in ciidamada militariga dalkaasi ay laayeen in ka badan 80 ka tirsan maleeshiyaad xagjiriin ah oo ku sugnaa gobolka Sinai. Militariga ayaa sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka ay ku dileen howlgalka ay fuliyeen gobolkaasi ay ka fuliyeen ay halis ku ahaayeen ammaanka dalka Masar, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni oo nooga soo diray magaalada Qaahira.
In ka badan 80 ka mid ah maleeshiyada xagjiriinta ah ayaa lagu dilay waqooyiga Sinai ee dalka Masar kadib markii militariga masaarida howlgallo ay ka sameeyeen gobolkaasi, waa sida ay sheegtay warbaahinta qaranka Masar. Warka soo baxay militariga waddankani ayaa lagu sheegay in ciidanka qalabka sida ay dileen 89 dagaalyahan oo xagjir ah oo khatar ku ahaa gobolka waqooyiga Sinai. bayaanka ciidanka militariga masaarida ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay burburiyeen in ka badan 400 walxaha qarxa oo la diyaariyay iyo 4 suun oo ah nooca la isku miidaamiyo. ciidamada howlgallada sameeyay waxay gacanta ku dhigeen 17 qoryaha darantooriga u dhaca, isla markaasina waxay burburiyeen 20 gawaari oo ay adeegsanayeen maleeshiyada argagixisada xag jirka ah, ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen militariga waddankani. Sidoo kale warka ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay in 8 askari oo masaari ah in ay ku geeriyoodeen iska hor imaadyada dhexmaray ciidanka iyo maleeshiyada xag jirka ee ka dagaalama gacanka siinaya. TV-ga qaranka Masar ayaa sheegay howlgallada ay ka sameeyeen ciidamada militariga dalkan iyo gobolka waqooyiga Siinaaya in ay u adeegsadeen ciidanka cirka iyo kuwa dhulka si ay cagta u mariyaan dagaalyahanada mayalka adag ee ku dhuumaaleysa gobolkaasi. Waqooyiga Siinaaya iyo waliba xuduudda Masar ay la wadaagto Israa'iil iyo marinka Gaza ee dhulka Falastiin ayaa sanado badan gabaad u ahayd maleeshiyada daacadda u ah kooxda argagixisada ee Daacisha. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay howlgallada militariga masaarida ay ku dileen dagaalyahanada Daacisha.
Howlgallada lagu dilay ee in ka badan 80 ka mid ah ciidamada maleeshiyaadka argagixisada ee dalka Masar ee gobolka Sinai waxay muujinaysaa in ciidamada dalka Masar ay aad ugu gacan sareeyaan dagaalada ka socda dalkaas gaar ahaan gobolkaas. Sidoo kale waa mid muujinaysa in dowladda Masar ay ka go'an tahay oo ay wado inay maareegto la dagaalanto ciidamada argagixisada ah. Howlgalladii ugu dambeeyay gaar ahaan howlgalkan oo ahaa in mid ciidamada dowladda Masar ay cagta ku mariyeen argagixisada Daacish waxaa la dhigi karaa waa mid jab weyn oo kasoo gaaray iyo jab argagixisada kasoo horjeeda dowladda dalka Masar ee ka dagaalamaya gobolkaas.
5 sano ee ugu dambeysay howlgallo militariga Masar ay ka sameeyeen waqooyiga Siinaa ayaa ayay ku dileen 400 ka mid ah dagaalyahanada Islaamiyiinta ee xag jirka. Kooxaha argagixisada sida Daacisha ayaa weeraro iyo qaraxyo dhowr ah ka fuliyay gacanka Siinaaya iyo meelo kale oo ka mid ah waddankani, kuwaasoo dilay 10 ka mid ah ciidamada masaarida iyo weliba 400 ka mid ah dadka rayidka ahi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Soomaaliland ayaa dhawaan waxaa ka qabsomay 2 doorasho oo isku lamaanan oo kala ahaa golayaasha wakiilada iyo deegaanka, waxaana doorashooyinkaasi ku dhacay ama ku guuldareystay badidu markii isku soo sharaxay 2 gole. Wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi kula kulmay Mahdi Ismaaciil Cali oo u tartamay golaha deegaanka ee degmada Burco, waxaana ugu horreyn weydiiyey wixii ku dhaliyay inuu golaha deegaanka ee Burco isku soo sharaxo.
Yasiino, horta waad ku mahadsan tahay. Runtii markii hore markay ku dhalatay inaan xildhibaan noqdo baarlamaan ah, waxaa aan tagay magaalada Burco gobolka Togdheer, meeshaas oo aan kala kulmay dad madaxa iyo dad deegaanka ah. Markii aan eegay muddo 2 bilood ee aan ogaaday January-February in degmada ay u baahan tahay dad aqoonyahana oo wax ka bedela waxa ay hadda ku jirto, dhisma ha noqoto, qurux ha noqoto, horumarin ha noqoto, shaqo abuur ha noqdo, arrimo badan oo uu gobolku u baahnaa, ayaa waxaan eegay in aan mudda u shaqeeyo maadaama baarlamaanka uu ka shaqo badan yahay deegaanka. Laakiin dadka ay haystaan meel hoose, laakiin anigu waxaan u arkay meesha uu ummadda nolosheeda ka bilaabmaysay jiritaanka waddanka, oo aan doorto deegaan waayo dadka isku aragti maahan. Aragtideeda waxay tustay in aan u shaqeeyo dadka deegaanka, waayo baarlamaanka dee maanta idinka arkayaa golihii gudoomiyey in baarlamaanka la dooranayay ay dadkii ku jiraan arrimo kale, siyaasad, dastuuriya. Laakiin tan deegaanka dee waa shaqo aad u hooseysa oo qiimo leh oo ninka garanaya garan karaa, taariikhna kaaga hari karto. Runtii taas ay igu kaliftay inaan horta hoos
mahad ismaaciil waxaan dareenay dadka ka soo baxay marka la eego aqalada baarlamaanka ama deegaanka ha noqdeen ama kuwa sare ee baarlamaanada waddanka Somaliland inay ragga u badan yihiin ama ay ku yar yihiin haweenku. Maxay sababtu tahay inay haweenku mar walba aanay helin fursada?
Runtii doorashada markaa eegtay dadka kambeynka laga sameynayo waa dumar iyo dhalinyaro, ragga codkooda sidaa uma badna. Nasiib darro, laakiin dumar badan baa tartamay oo naga tartan wanaagsanaa qurux ha noqoto, aftahanimo ha noqoto. Dumar iidac ka badan oo ka tartamay Soomaaliland baa jiray, laakiin nasiib darro may dhicin inay helaan. Sababahana waxaa keenaya duruufaha ku weegaarsan wadanka. Wadanka waxaa ku weegaarsan waxa fudo dumarka ugu badan. Maalinta doorashada haddaad waan maraynay goobaha laga dooranayo, waxa ku jiray dumar bay ahaynay mintid ahaa, laakiin nasiib darro dumarka may soo bixin. Sababahaasna waxaa keenaya ma ahan dhaqaalo, ma ahan arrimo kale, waxa weeye culture ayaa yaala meesha oo dumarkii qabanaya. Laakiin aad baan uga xunnahay in magaranaysa ay dumarka seegaan nambar inayna ku yeelaan baarlamaanka. Waa nasiib darro, laakiin waxay noo noqotay waayo aragnimo nooga soo baxday qaladaadka dhacay ee ay dumarka kusoo bixeen.
Mahadow, hadda dumarkii waa badan yihiin saad sheegtay, miyagaan isdooranayn mustaqbaladaan rabin?
Runtii qabiiladana way dhici kartaa, dumarka laftigooda voodaya way dhici kartaa. Dunidiina dad badan baa isgarab ordaya. Marka haddii reerka uu ka tartamo gabadh iyo inamo, waxaa laga yaabaa inamada inay kaga xoog badnaadaan reerka. Waayo dee waxaa keenaya dhaqankii baa keenaya, oo dee ninka reerka usoo taagan baa leeyahay haddii uuna soo bixin reerkii gabadh baa usoo baxday. Laakiin wax weyn baa isbedelaya. De berigii hore maba jirin baba dumar xoogaa la ego qudbooyinka iyo waxa ay dhigeen in ciidana soo bandhigi kareen.
Mudane Mahad Ismaaciil, Somaliland waxaa la sheegaa in doorashooyinkoodu ay yihiin kuwa hal qof iyo hal coda. Marka loo eego gobolada Soomaalida ee dhanka koonfurta ama dowladda federaalka ee Soomaaliya oo weli heerkaasi aan gaarin oo inta badan weli ku socda nidaamka doorashooyinka dadban, haddaba maxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee doorashooyinka Soomaaliland horteen?
Yaasiino, waa su-aal wanaagsan. Toddoba bilood baan kambeyn waday oo ilaa miyigii hawdkii ilaa Itoobiyaan gaaray. Dadkeena de maanta waxay ku sugnaayeen abaartii Itoobiya tageen oo yudaaq tageen. Marka ilaa dhulka aan maray waxaan ogaaday dadka inay daacad u yihiin inay helaan system wanaagsan. Su-aalaha ay ku weydiinayaan waxaa ka mid a, war markaan ku doorano Britain iska tegaysaa dib nooguma soo noqonaysa? Runtii dhibaatada ugu weyn ee na qabsatay waxay ahayd dadkii codka na siinayay way ka tallaabeen xadka. Waxaa nagu dhacay kaararkoodii oo ayna qaadan qaarkood, waxaa nagu dhacay awaar culus oo dadkii dib u dhigtay biyo la-aan. Laakiin nasiib wanaag markii uu doorashada ay dhacaysay roob baa da-ay, dad baa yimid. Laakiin nambarkii aan doonayna meelihii aan ka sugayna inay tuulooyinka soo gaaraan 1,000 qof, waxaa yimid 400. dhibaatadaasna waxay noo keentay codadkii aan tirsanaynay inaan ku weyno.
Kaasi waxa uu ahaa Mahad Ismaaciil Cali oo dhowaan ka qayb galay doorashooyinka golaha deegaanka degmada Burco ee Somaliland. Wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii ciyaaraha ee idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. Haddii aan ku horeyno, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa caddaysay in kabtankooda Grant Xhaka uusan meelna uga soconin kooxdaasi, taasoo dilaysa rajadii tababare Jose Mourinho oo leyliya kooxda Roma oo ahayd in xidigan uu ku biiriyo kooxdiisa. Xhaka ayaa tababarihiisa Arteta uu si cad u sheegay inuu ku jiro qorshihiisa mustaqbalka. Xidigan ayaa si weyn uga dhex muuqday ciyaarihii qaramada Yurub ee sanadkan qaaradda Yurub ka dhacay ee uu ku guuleystay xulka Talyaaniga. sidoo kale shaaka ayaa kamid ah waqti haadirkan xidigaha sida weyn loo doonayo tababare hoose Mourinho oo la wareegay xilka kooxda Roma ayaa in dhawaalaha waxa uu ku jiray dib u habeyn uu kooxdiisa ku sameeyayo isagoo bartilmaameed ka dhigtay xidiga qadka dhexe ee kooxda Arsenal shaaka oo u dhashay dalka Denmark shaaka ayaa xulkiisa ka maqnaa ciyaartii u dambeysay ee xulka Ingiriiska ay ku reebeen taasoo maareed xidigan uusan ka qayb galin dhinaca kale ciyaaryahan Leo Goretzka oo u ciyaara kooxda Bayern Munich ayaana tababaraha kooxdaasi Nagelsmann u sheegay inuusan meelna uga soconin xidigan 26 jirka u dhashay dalka Jarmalka ayaa lala xiriirinayay kooxda Manchester United oo iyadana ay haysato hubanti la'aanta in ciyaaryahan Pogba uu garoonkooda sii joogi doono Manchester United ayaana dadaal ugu jirtay sidii ay ku soo xirgelin lahaayeen xidigan laakiin Nagelsmann oo leeliya kooxda Bayern Munich ayaa u cadeeyay Manchester United ayaa sidoo kale waxay doonaysaa Saul Niges oo u safta kooxda Atletico Madrid kaasoo lagu qiimeeyo ilaa 100 milyan. Kooxda Tottenhamna waxay doonaysaa Adama Traore oo u safta kooxda Wolves kaasoo tababarihii hore ee kooxda Wolves Nuno Espirito Santos uu si weyn u doonayo. Tababarihii hore ee kooxda Wolves Espirito Santos oo hadda leeliya Tottenham ayaana waxa uu doonayaa inuu ka kaluumeysto kooxdiisii hore. Tababaraha xulka qaranka Ukraine Andrei Shevchenkana waxa uu sheegay in uu ka dhamaaday qandaraaskii 5 sano ahayd ee xulkaasi uu ku leelinayay isla markaana uu soo gabagabeeyay waayihii xulka qaranka Ukraine ee tababarnimo Shevchenko ayaa ka mid ahaa weeraryahanadii ugu wanaagsanaa ee dunida soo mara iyadoo lagu xusuustay in waayihiisii ciyaartay uu ku qaatay kooxda AC Milan oo uu koobo kula guuleystay Sheva ayaa hadda la ogeyn halka uu mustaqbalkiisa saldhigan doono dhegeystayaal warkeenni ciyaarahana waa nageynta si baxsan ee dhigina ku soo dhacay Ahmed Zaki ayaan ku soo afmeeraya idaacaddeenii saaka ee caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA wadna socodsiinayay anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samaka tan idaacaddeena duhurnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. The United States and United Kingdom joined Israel Sunday in alleging Iran carried out a fatal drone strike on an oil tanker off the coast of Oman in the Arabian Sea, putting further pressure on Tehran as it denied being involved in the assault. Calling it an unlawful and callous act, the British Foreign Secretary Dominic Raab said his country and its allies planned a coordinated response over the strike Thursday night on the oil tanker Mercer Street. U.S. Secretary of State Antony Blinken soon followed, saying there was no justification for the attack, which follows a pattern of attacks and other belligerent behavior. The strike on the Mercer Street marked the first known fatal attack after years of assaults on commercial shipping in the region linked to tensions with Iran over its tattered nuclear deal. 6 months after seizing power from the elected government, Myanmar's military leader on Sunday declared himself prime minister and said he would lead the country under the extended state of emergency until elections are held in about 2 years. The senior general, Min Aung Hlaing, said the state of emergency will achieve its objectives by August of 2023. In a separate announcement, the military government named itself the caretaker government and Min Aung Hlaing the prime minister. The state of emergency was declared when troops moved against the elected government of Aung San Suu Kyi on February 1st, an action the general said was permitted under the military-authored 2008 Constitution. The military claimed her landslide victory in last year's national elections was achieved through massive voter fraud, but it offered no credible evidence. More at voanews.com. This is VOA News. Dr. Anthony Fauci has warned that more pain and suffering is on the horizon as COVID-19 cases climb again in the United States, and officials plead with unvaccinated Americans to get their shots. Fauci, the U.S.'s top infectious disease expert, also said he does not foresee additional lockdowns in the U.S. because he believes enough people are vaccinated to avoid a recurrence of last winter. However, he did say not enough are inoculated to crush the outbreak at this point. Fauci's warning comes days after the Centers for Disease Control and Prevention changed course to recommend that even vaccinated people return to wearing masks indoors in parts of the U.S. where the Delta variant is fueling infection surges. With the switch, federal health officials have cited studies showing vaccinated people can spread the virus to others. About 100 protesters marched through the streets of Tokyo on Sunday to call for the cancellation of the Olympics. Protesters shouted slogans and carried banners, many of them reading, "Cancel the Olympics." Worries still linger over the coronavirus risk as the Olympics games go on in the city. Tokyo Olympics organizers on Sunday reported 18 new games-related COVID-19 cases, including one athlete, bringing the total games-linked number since July 1st to 259. The number of children recruited by armed groups in Burkina Faso rose at least fivefold so far this year. That's up from 4 documented cases in all of last year, according to information seen by the AP and in an unpublished report by international aid and conflict experts. Witnesses of one attack in Solhan said that they saw children helping the fighters burn down houses, but they didn't see the miners killing anyone. Government confirmed that children were involved in the assault. As the violence increases, so does the recruitment of children soldiers. The number of children recruited by armed groups in Burkina Faso rose at least fivefold so far and up from the 4 undocumented cases. U.S. House Speaker Nancy Pelosi and House Democratic leaders are calling on the Biden administration to immediately extend the nation's eviction moratorium. The Democrats are calling it a moral imperative to prevent Americans from being put out of their homes during a COVID-19 surge. An estimated 3.6 million Americans are at risk of eviction, some as soon as Monday. Congress was unable to pass legislation swiftly to extend the ban, which expired at midnight Saturday. More at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, August the 2nd, and here are some of the stories we're covering for you this morning. The Somali government has officially rejected an Africa Union report in which it proposes options for the future of AU peacekeeping mission known as AMISOM after December of this year, 2021.
In fact, the experts that conducted this assessment did not sufficiently consult the federal government of Somalia. And as such, the report is poor, and the options provided, in our view, are not good options at this point.
That was Somali Foreign Minister Mohamed Abdirizak. And the Gambian government is denying reports suggesting that the exiled former dictator Yahya Jammeh is planning to make a home visit. And in East Africa, Uganda lifts lockdown restrictions that took effect last month after a surge in COVID-19 infections.
Border borders are now allowed to move up to 1800 hours, that is 6 o'clock.
That is Ugandan President Yoweri Museveni, who said that daily infections had reduced from 1,735 people to less than 100. Those stories plus sports are coming up right here on Daybreak Africa. And we start with our top story. The Somali government has officially rejected an African Union report which proposes four options for the future of AU peacekeeping mission known as AMISOM after December 2021. Options proposed by the AU assessment team are: 1. A hybrid Africa Union and United Nations mission, a reconfigured AMISOM mission with modifications, deployments of East African standby forces, or the exit of AMISOM from Somalia. The AU report was critical of the Somali government and federal member states, stating that the fundamental challenge to stabilization emanates from failure by the federal government and federal member states to resolve constitutional review, power, and resource sharing. The report said, quote, Somali political actors do not respect their own agreements. Political actors show deference to the clan rather than the federal constitutional order. And the Somali government angrily responded to the report, accusing the assessment team of not engaging with the federal government. In a letter written by Foreign Minister Mohamed Abdirizak, Somalia says that the assessment is, quote, devoid of realities. The letter obtained by VOA Somali Service accuses AMISOM of lacking effective command and control and inability to conduct operations with Somali security forces. VOA's Harun Maruf spoke to Somali Foreign Minister Mohamed Abdirazak and asked him about the Somali government reaction to the report.
The reaction from the Somali government to this report is that the report, in fact, the experts that conducted this assessment did not sufficiently consult with the federal government of Somalia. And as such, the report is poor, and the options provided, in our view, are not good options at this point. Instead, what we would prefer is that Somali, the transitional plan, be the basis of a future mission in Somalia. That should be considered. So, yes, we did criticize the report, but we did have a very fruitful peace and security meeting here in Addis Ababa, where we presented our views. It was very constructive. Our views were welcomed, and the way forward is now to have a senior technical team from Somali side, the United Nations, African Union, and the European Union.
But which of these four options do you prefer? Do you have an alternative format for the future of AMISOM and the collaboration with Somali forces after December 2021?
We prefer an option, as I said, that emphasizes SPP. And none of the four options currently presented mention or emphasize STP. We see STP as the way forward.
STP is the Somali Transitional Plan. What does it say with regard to the future collaboration of AMISOM and Somali forces?
The Somali Transitional Plan is basically a plan that pursues the enemy while building the capacity of the Somali forces. And it is a plan that eventually transfers security responsibility to Somalis. It's a plan where the leadership of security will be taking their views and orders from the Somali side. And so we see this is the best way to transition AMISOM security responsibility to Somali security responsibility.
The recent AU report was also very critical of the Somali government and the federal member states. It says the fundamental challenge to stabilization in Somalia emanates from the failure of the federal government of Somalia and federal member states to resolve constitutional review, power and resource sharing issues. They also say there is a reluctance and failure by the federal government of Somalia and federal member states to adhere to the constitution. What's your response?
My response is a question back to you, Harun. What does that have to do with security and military mission? Somalia is a state that is recovering from years of collapse, that is rebuilding, that is going to have its constitutional be reviewed, that is going to have election, you know, a country that will, as you know, is organizing elections. We are coming back and we are moving forward. We see this assessment, as you mentioned, it is just a scapegoating. Has nothing to do with the mission we're discussing. Somali government and its constituent federal member states work together. And as you can see that they're working together now on election security and you know, the conduct of elections.
What they are suggesting is that the relations between the federal government and federal member states have been broken for many years, and that has impeded the efforts to build national army, reintegrate the army. And are you saying the relations between the federal government and the regions was good all along? That wasn't the case. There were political differences, which observers believe impeded the progress on security and political front. Your answer?
My answer is that the Somali Security Transitional Plan, which should be the center of this whole discussion, and which, by the way, was also endorsed by the United Nations, is a plan that was fully consulted. The consultations were made with the federal member states as well as the federal government. They worked together on these issues. So anyone telling you that security in Somalia and the liberation of certain areas from Al-Shabaab and the like is as a result of poor relationship between the federal government and the federal member states. It's not telling the whole truth.
That was Somali Foreign Minister Mohamed Abdirazak speaking to VOA's Harun Maruf. And meanwhile, the United States military has confirmed carrying out a third airstrike against Al-Shabaab militants in less than 2 weeks. Sunday's strike was in support of Somali government forces in the area of Kesad in the central Galmudug state. The Somali government earlier reported the strike in an area where federal and U.S. trained forces were fighting Al-Shabaab militants, calling it a major blow to Al-Shabaab's means to wage war against the Somali people. This is Daybreak Africa on the Voice of America. The Ugandan government has started lifting lockdown measures imposed in June that had been instituted to stem the second wave of COVID-19 in the country. Public transport, shopping malls, as well as borders, the common means of transport in the country, will now resume operations. Uganda's President Yoweri Kaguta Museveni says that ultimately the country will ensure that many people are vaccinated to reduce infections. Reporter Mugume Davis Rakarinji has more from Kampala, Uganda.
While addressing the nation this weekend, Ugandan President Yoweri Kaguta Museveni said daily infections had reduced from 1,735 people to less than 100. He attributed the reduction to lockdown measures put in place in the month of June.
Borders are now allowed to move up to 1,800 hours, that is 6 o'clock. They are now allowed to carry one passenger at a time or cargo. They should strictly maintain SOPs. Wearing a mask is a must for both the rider and the passenger. Malls, arcades, and other business centers had been closed. This can open and must strictly follow these guidelines.
Among the measures is registration of shop owners and attendants, presence of CCTV cameras, dedicated entry and exit routes, and must have compliance officers. Public gatherings, such as meetings, weddings, burials, as well as churches, remain prohibited or restricted to not more than 10 people.
The international and the local community sports events are allowed under strict observance of SOPs. No spectators, mandatory testing of players and officials within 72 hours of the event.
Casinos, gyms, cinema halls also remain closed, and so are the bars, which have not opened for about 2 years. Schools also remain closed, and the president said the country should embrace online education as the country's success solution, vaccinating people.
I have directed the Minister of Health and Finance to urgently secure vaccines for Uganda, for Ugandans, by paying, not just depending on donations. Due to the hoarding of vaccines by some of the actors in the world, Uganda is embarking on its own vaccine manufacturing capacity. To date, 300 vaccines are at different stages of trial. Whereas this may take us some time, this is an effort in the right direction.
Slightly, more than 1 million people have been vaccinated against COVID-19 out of the targeted 21 million people across the country. Mr. Museveni also said the government is working with scientists in the country to come up with the treatment of COVID-19. At least 2,600 people have died of COVID-19 since the first case was announced in the country in March 2019. For VOA News, I am Mugume, Davis Rwakarindi, Kampala, Uganda.
The Africa Centers for Disease Control and Prevention, CDC, says that the continent's death toll from COVID-19 has jumped 17% in the past month. In a media briefing recently, the Africa CDC said the infection rate had also increased and called on countries to ramp up testing for the virus. Mohamed Yusuf reports.
In his weekly online press briefing from Ethiopia, the head of the Africa Centers for Disease Control and Prevention, John Nkengesong, gave a grim picture of the continent's COVID-19 situation during the month of July.
So there's been an average increase of 4% of new cases over that time period. In terms of the new deaths over the last 4 weeks, we've recorded an average of 17% average new deaths over that same period. In terms of testing, as a continent, as of today, we have conducted about 58 million COVID tests. And last week alone, the continent conducted about 1.3 million tests, but that represents a decrease of about 19% over the previous week. The overall positivity rate stands at 11.2%.
Overall, the continent recorded 239,000 coronavirus cases last week and 6,000 deaths, an increase of 7 deaths over the previous week. The Africa CDC blames increased deaths on virus spread events like the recent looting in South Africa and the celebration of Eid al-Hajj, the end of the Muslim pilgrimage in Mecca. It also blames the Delta variant, the most contagious form of coronavirus, which has spread across the globe in recent weeks. The continent's public health agency was happy that some African countries like South Africa, Nigeria and Kenya have managed to limit the virus while allowing economic activities to go on. Africa has so far received about 80 million vaccine doses from COVAX, the UN-backed global initiative to distribute vaccines to low and middle-income countries. The senior director for Africa at the U.S. National Security Council, Dana Banks, said Wednesday her country has started to ship some 10 million vaccines to Africa.
We are happy to announce that we will be sending over 5 million doses to South Africa, over 5 million doses to South Africa of Pfizer vaccines, as well as 4 million doses of Moderna vaccine to Nigeria. So we're very excited about that, and we hope that these will go a long way in helping to provide safety and health security for the people of Nigeria and South Africa, which will then enable them to get back to their regular activities, their economic activities, and help them to build back better.
The World Health Organization has said at least 700 million vaccines will be sent to Africa by the end of the year, enough to vaccinate about 30% of the continent's 1.3 billion people. However, Matshidiso Moeti, WHO Regional Director, said African governments and health officials need to do more to encourage people to get the vaccines.
With the expected influx of vaccines, it is crucial that countries scale up all the aspects of vaccine rollout to reach as many people as possible. This entails mobilizing adequate resources, including finances for the vaccination activities, for the logistics and the personnel, as well as addressing any concerns by communities, including those fueled by misinformation, to increase vaccine confidence and demand.
So far, less than 2% of Africans have been fully vaccinated against COVID-19. The continent has officially recorded 6.5 million cases of the disease, although the real number is believed to be significantly higher. Mohammed Yusuf for VOA News, Nairobi.
The Gambian government is denying reports suggesting that the exiled former dictator Yahya Jammeh is planning to make a home visit. The denial followed trending social media reports quoting a Guinean newspaper that Jammeh had been granted permission to visit the Gambia to pay homage to his late mother. Pan Derimbai reports for VOA from Raleigh, North Carolina.
In a statement issued over the weekend, the government spokesperson, Ibrahima G. Sankare, debunked what he called the false and unfounded reports circulating on social media suggesting that the government has granted permission to Jammeh to return home to pay tribute to his late mother. The government's reaction followed a publication that was made by a Guinean newspaper claiming that President Barrow and his Guinean counterpart Alpha Conde had purportedly negotiated for Jammeh's home visit during Barrow's recent visit to Guinea-Conakry. Ibrahima Silla is Gambia's information minister.
The Gambia government has not been involved in any negotiation, either directly or indirectly, with any foreign power, as it is alleged in a media report circulating in social media that our president had a discussion with the president of Guinea-Conakry on this matter and that an agreement has been reached. As you have seen in the press release, this is totally false. President Barrow did not have any discussions with the president of Guinea-Conakry on this particular issue.
Jammeh has been living in exile in Equatorial Guinea since January of 2017. He has been accused of committing gross human rights violations ranging from murder, rape, and torture. The motive behind the false rumor is not known.
I don't know the motive, but one thing certain though is that since 2017 to 2018, supporters of former President Jammeh have been making claims that they want to see him return back to the country.
Dudu Ja is the deputy spokesperson of the former ruling APRC party.
We as the National Executive Committee have not been communicated to. Besides the former president, we are in close contact with the people that he is with in Equatorial Guinea, and none of them gave us any message to tell us that they are coming home or that information is true. We took it as another social media propaganda.
Jammeh's APRC party and President Barrow's National People's Party have been holding talks for a possible merger to be formed between the two parties ahead of the December 4th elections. The government has been taking heat online after being accused of betraying Jammeh's victims.
It's all politics, and I believe it's about the rumored APRC-NPP alliance that a lot of people don't like it to happen, because for them, they believe it is positive for both sides and it will foster reconciliation in this country. So they're trying to peddle every propaganda or information to distort or make our people angry so that this coalition will not be a possibility.
Information Minister Silla tells VOA that there is nothing wrong for the APRC to form a merger with the NPP.
Well, the issue of mergers in politics is nothing new. Some of those people that are accusing the NPP are the very ones also that are also talking directly or indirectly to the APRC.
Silla also said it is wrong for anyone to punish the APRC because of their past affiliation with Jammeh.
The APRC as a political party has not been accused and rightfully proven in any court of law in the Gambia to have been engaged in any right violations in this country.
Jammeh supporters this past week convened a protest march in which they call on President Barrow not to implement the recommendations of the Truth Commission. They have accused the TRRC of witch hunting their leader, a charge the commission has always denied. Just says Jammeh's home return would be one of their key demands if there should be any merger between the two parties. For VOA Daybreak Africa, this is Pandering by reporting from Raleigh, North Carolina.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi. And it's now time for Daybreak Africa Sports. And for that, we go to Abuja, Nigeria, with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin our Olympic coverage of Africa's performance on day 9 with reigning Africa and Commonwealth 100 meters hurdle champion Tobi Amusan, who on Sunday became the second Nigerian woman to qualify for the final of the sprint hurdles at the Olympics after winning her semifinal heat in 10.62 seconds. The 24-year-old has now joined Glory Alozie, who raced a silver medal finish 21 years ago at the Sydney Olympics in that exclusive club. In the steeplechase, Peru's Chimutai remains in frame to become the first Ugandan woman to win an Olympic medal. This was after she clocked 9 minutes and 12.12 seconds to reach next week's 3,000 meter steeplechase final at the ongoing Tokyo Games. Chimutai says she now has her eyes set on a podium finish in Wednesday's final. In the men's steeplechase event, 7 African men will be in the running for a medal when the 3,000 steeplechase goes off. Kenya's Abraham Kibwat and Morocco's Sofiane El Bakaki, the pre-games favorites, both booked comfortable passage to the final and haven't had economical runs in the semis. They should be fresh enough to put on a good show come race time. And to the 100 meters event, where South Africa's Akane Simbini finished outside the medals in 4th place in the final of the men's 100 meters final. Akane Simbini finished 4th in 9.93 seconds. Italy's Lamont Marcel Jacobs outshone a field of unusual suspects to claim a shock Olympic gold in the men's 100 meters on Sunday, breaking retired Jamaican star Usain Bolt's 13-year-hold on the blue riband event. Nigeria's Enoch Adegoke pulled up after 50 meters with an injury and did not record a time. And out of the 800 meters, where Kenya's quest to retain David Rudisha's gold medal in the 800 meters received a major boost on Sunday after two athletes qualified for the Tokyo Olympic Games final. Emmanuel Kuri and Ferguson Rotich will line up in the final on Wednesday and will be charged with the responsibility of bringing the gold home. Kenya has won the Olympic 800 meters gold since 2008 when Wilfred Bungi triumphed in Beijing, China. And on to another African hopeful in the 400 meters, where world record holder South Africa's Wayne van Niekerk kept his hopes of defending his title alive by progressing safely through the opening round of the 400 meters event at the Tokyo Olympic Games on Sunday. Van Niekerk finished 3rd in his heat, clocking 45.25 seconds and qualifying automatically for the semifinals on Monday. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
Thank you very much, Samson, and have a great day. And that's it for this Monday, August the 2nd edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. Join us again tomorrow for more African news and features right here on the English to Africa service of the Voice of America. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, I'm Jackson Bunganyi in Washington, wishing you a very good week ahead, Africa.